nana nthalo la impela abaningi bangidlalile sithandwa same dala izula zula funa nana nthalo la impela abaningi bangidlalile sithandwa same dala izula zula funa nana nthalo la impela abaningi bangidlalile sithandwa same dala izula zula funa nana nthalo la impela abaningi
Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimfile angimbonise inhloni bonkosi yami Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimfile angimbonise inhloni bonkosi yami Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimfile angimbonise inhloni bonkosi yami Sengitholile ubambo lwami Umuntu engizomthanda ngimfile angimbona isimhloni kodwa I wanna come back sit down ngikuthande I wanna come back step some time like you I wanna come back sit down ngikuthande I wanna come back step some time like you I'm now to my life see to you Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimphile angimbonisa inhloni bodlovu kasiya Sengitholile ubambo lwami umuntu engizomthanda ngimphile angimbonisa inhloni bodlovu kasiya
Some like you.